used to be a light. You were the peace in my head. But then I realized we were just for a moment. Could you come back home and hold me close? I know it's long, but it was love for me.
For me.
Oh.
Music. Uthanda libonwa ngamehlo abantu uthanda planning ngoba libonwa ngizenzo wase mina kade ngayibona lento ngabona ukuthi usazo lokho ngifakela amehlo apha sama ukungishayela umthetho njalo masibamane uvele uphelele imbeko ansazi wathi ke mina kengo mangithi manje kumele ngihambe nyukele egoli ngifa umqemi isilonda singapholi ngoba ngilapha ngiyasebenza ngapha ngitshelwa ngetori keza shuthi mina kuwe nginyoni ngoba ukuba ngitshelwa ngobuzo ngishaya ngebhomu lenga inkinga iqale ma ngabe ngafona ungafona ngoba njalo ma ngifona abe ngihlale ngakuthola iningi lithi ngoba izinto zami ziyaqoqa and manje ngathi ngi-wrong and
now I'm a criminal chased by those memories and stolen love. I was just a city boy, I know. Love is not that fair for me. Cause we had a moment, you and I. Sometimes I thought that we would last forever. You and me together. And whatever the weather.
Ishisa noma ngabe linethi mbo. Bengithi siyohlala sigudla. Ngisho lidliva linegugula. Uthando lethu lohlala lukhula. Manje kumele ngilokhu ngiqala phansi. Ngiyazike kuyongihlula. Noma ngabe wena wadlala ngami, still ngiyakumbula. It's tricky ngoba akekho yofana nawe kimi. And angeke nginganikhasanisi. Ngeke ngabisi uthi leyo ngane ngabe ithibaba kimi. It's tricky ngoba nakini bebazukuthi umkhwenyana yimi. Angiphili yena ngazi ngithini. Ngoba angiphiki that we used to be alive.
You were the peace in my head. Then I realized we were just for a moment. Could you come back home and hold me close? I know it's long but it was love for me. Oh. Now I'm a criminal, chased by those memories and stolen love. I was just a city boy, I know but love is not that fair for me. Cause we had a moment, you and I. Sometimes I thought that we would last forever. You and me together.